Sasela Simon Luzanga Tenjera Bofo Kasumba Lesa and King Biz.
This is on TV.
Wafta la kaimwena wakamba
Zemba.com.
Kamimbia, kamimbia, kamimbia koni. Koni katambo walama, kamimbia koni. Echi echamba waia, kamimbia koni. Koni katambo walama, kamimbia koni. Naluma angwamba waia, kamimbia koni. Koni katambo walama, kamimbia koni. Echi echamba waia, kamimbia koni. Koni katambo walama, kamimbia koni.
Seke na temwa pa kumona badi. Na temwa seke na seke.
Na temwa
seke na seke. Na temwa pa kumona na lumangu. Na temwa seke na seke.
Na temwa
seke na seke. Na temwa pa kumona chilundika. Na temwa seke na seke.
Na temwa
pa kumona sichoni.
Na temwa
pa kumona galikombo.
Na temwa
pa kumona chipoka.
Na temwa
pa kumona kabuswe.
Na temwa
pa kumona kangombe.
Na temwa
seke na seke.
Na temwa
ifintu alaile na fiambo kutsika. Free education na kadarisi mutakwaba na youth empowerment tose filet tika akaende mwabombeni na lumangu mwabombeni kabuswe mwabombeni chipoka
mwabombeni kamimbia, kamimbia koni koni katambo walaba kamimbia koni echi echamba waia kamimbia koni koni katambo walaba kamimbia koni na lumangu amba waia kamimbia koni koni katambo walaba kamimbia koni echi echamba waia kamimbia koni koni katambo walaba kamimbia koni
kumahetu twa kusangile echo twa kufotele kawaisanga pachamba so wikalabe ko wafuma kusolwesi valetasha kuchingola valetasha kugitwe valetasha na kulwasha valetasha kukabwe valetasha na kundola valetasha lusaka valetasha mufulila valetasha kuboda valetasha kumanyenga valetasha kuzambesi valetasha kuchoma valetasha mazabuka valetasha kumpongwe valetasha kumonze valetasha.
Kamimbia, kamimbia, kamimbia koni. Koni katambo walaba, kamimbia koni. Echi echamba waia, kamimbia koni. Koni katambo walaba, kamimbia koni. Naluma angwamba waia, kamimbia koni. Koni katambo walaba, kamimbia koni. Echi echamba waia, kamimbia koni. Koni katambo walaba, kamimbia koni.
Shimaini ade ufabwino kasukulu ale ufabwino na teacher ale ufabwino na manesi ale ufabwino police ale ufabwino na maketi ale ufabwino driver ale ufabwino conductor ale ufabwino sasa la King Luzanga Simon ten jerabo mwanaka luvale uze na kwiza bakachinyamanga twayoya mushimbu uze na kwiza mwanabadi wose nola kwanjika ka forward forward ali mwata yechechi mwane yetu wose na jiboko lya tomakali mwata yechechi wose na kumanyinga kabombo za mbezi mujimbo wo
kamimbia 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 koni koni katambo walaba kamimbia koni echi echamba waia kamimbia koni koni katambo walaba kamimbia koni naluma angwamba waia kamimbia koni koni katambo walaba kamimbia koni echi echamba waia kamimbia koni koni katambo walaba kamimbia koni
his music. The Voice.